yamde sapo e tati do e Dakar yamde sapo e joyi to Paris bismilla mon e kabruji di
Aisha so
teddo be hedibe RFI fulfulde on calminama bismilla mon e jonde men kabruji Mali casque bleu goto warama hande e pettugol minarete kidal rewo leydindi e saha mo o jeno e golle den gollo ko dum andini horejo minisma el gasim wan e twitter mum on casque bleu ene jeno e konun ko be gine be minisma o adi ko ganyade ha on nawato sudu safrirdu kidal o watini wasi fitan moko de sankare ari ko e saha mo ganduda ko e jewte kesdidin gollo hapo minisma wana to Nigeria ko yimbe jogibe kaborde taw kay ko sikitabe jeyede e jihadiyan kobe mbari fodde yimbe sappo ngunjangu wadi ko e diwal Borno dum ina tawe e bangi funnangere wo Nigeria ketulen hen jantore Musa Umar Bari
be sappo warabe ko goto tan woni hen debbo e kabaruji kebadi hollitama be yimbe sappo gonno ko hoccindade jamde werlaji di konun kobe Nigerian dopuno e saade be goni e habade kuliyan kobe e der wuro goni kurmi e biol goto e ardibe tawado jangungu Babukara Kolo dendangal maybe e ngu jangu goskele mabbe nawama to bama ko dum woni ko holliti Ibrahim Liman chagal ngu jangu ko silmaaji tan pawi hen konun kobe Nigeria telli e nuku o e der leydi Nigeria e aljuma paltido jihadiyan kobe tumabe jeede e fedde iswab mari fodde yimbe jeegomo tato ko e darani be denka tato heddibe be ko wallobe kala ko faati e gede ngura leydi Nigeria gila e daror e lewru jeego buru faade hande fodde yimbe nogas e jeegomo mayi e jangoji badini konun kobe be e balde chakitirede jaabonin habade fedde iswab kam e fedde boko haram en kono e der mabbe komandanji kewdi mbasien pitali mabbe e biol etat major militaire o gila ndedi hareji puddi bangi funnangi rewleji ndi fodde ujunnaaje nay neddo mayi millionji didi ben ko woppube kodordo mumen e biol oni
hore joleedi Senegal Macky Sall hesditini yidde mum ha damal dañe ko buri yawde e hare Ukraine aw bawdo tonje e tonede fofo alay sago dartingol hare hebe ko niwi Macky Sall e jaindeji France dum ko e yewtere jaynde alert ko fate sifa bo wala leyde o halidum e wonde mo horejo kawta leyde Afrika o tengtini wonde Vladimir Putin fodani wala mien fodanimo reftinde e lawol jaltingol serialo so tawi pettoji ngitama e poruji Ukraine ha joni ko e Senegal keddoto den lundi yanke mantinido lamu Ousmane Sonko ne heddi e yiyande mum o mo jaggi e ko tidi e wiide yo horejo Macky Sall woppita lundi yanko be jaggabe e go seppo so wana dum ma wondi be mabbe ngara jewde ben e ko wawi wontude fof ko ni dido ko ngudi o bangin e helma ko Facebook tagal go seppo aljuma do e lamorgo Dakar e to Zigen Show ha yimbe tato mbasi hen pitali mum en tagal lapol fo de lewru e der leydi ndi ngam jewde no besnguji di ngurdi yimbe lamu fadde ugine ngarti aljuma to Conakry e gardagol horejo jagorre o Mohamed Beyavogi sete o jabbama to galle lamordo ngam wadande tungol lappol gol horejo o colonel Mamadi Doumbouya horejo jagorde o teskima kay sifa kulbinido e der leydi ndi imminado CDAO ngam dabbude koyde jamto Burkina horejo kiddo mo Niger Mohamed Issoufou Diofni njellumum mo balde didi to Burkina e de balde didi o yewtidi e khilifa be lamu fadde ngu wallidibe to bange karallagal e to duso ko pareje leedi ni ngam artude ko buri yawde e lawol ne France nani e wote dawal dimmal sungoji sardiyankobe be sardiyankobe subtatebe ma jodo dubi joytu sudu sardiji dum bel himbe be jalti wotoyde no hanirte ni jabol ngol koy jantore cerno Musaba
Faransina benno arde subo sardiyankobe mabbe gila yamde jetatinde yuni e gal do ko yonaybe millionji chapande nay e jetati nuddita subagol candidatbe feyunobe ben kawote arane ko nyallangal fecci hakkunde hari ko badi sappo e jenaayo e der temederewel subike limore towunde seda sebbindirama e wote arane den wono wowirino Emmanuel Macron ko tuke woti Jean-Luc Mélenchon wotiri Marseille Marine Le Pen kadiwal pas de Calais cipiro sati ngongon hakkunde ensemble e NIPS hebugol julle burde e dudude den kasudu sardiyankobe Tierno Musaba Paris RFI
kono Ukraine nantini hande rutti janguji kono ko be Russie sara severe donex funnangi leydi ndi ko e hello mabbe Facebook on kabaru sakta teddube e dibi ko do tigi to nguden kabruji di on jaraama e kettugol e doftugol njubude RFI fulfulde